Since nimesign Sony Music, sasa hivi mitaani nimekuwa unquepable thing. Driving big cars, big nyash, big chains, na ndoto zimekuwa unquepable dreams. Riziki alhamdulillah, kila chuma kikitoka ni cha moto na kwa ting tapating. Ndo maana hizi nasty bras ziko nane, ila ukisikia kwa mapepo naweza sema ni 16.
Siniguse mimi wa moto, nina mkwanja, nina mkoko, squeeze naishi maisha yote niloyota kwenye ndoto, alafu natokea Vienna kuja loko. Big convoy kwa mama dingo straight napitia king'oko.
Fly na sitaji hata passport, sound zote ni kinanda fucking scars coach. Tena bado I'm hungry, cash boss, wakibana tunakoma na west coast.
Alafu kuna kitu I'm mjui, eh? Squeezy haya mamba kuenda Ulaya ya nsumbui, eh? Credit card, pesa inaongezeka haipungui, eh? Big boy, shida ndogo ndogo zinsumbui.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi, kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Kila wakati siku ni party, tukizi watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gene kwa mtu kati, tukizi nenda kama mirror ni check msafi.
Call that Uber XL, mana watoto wapitisa hawawezi wakatosha kwenye normal. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo. AP watch, sipotezi muda, na wana masnichi wano kwa kama Yuda. Sipo turesi mkumoto mjuba, sikose mbinu za kivita za mafunzo nilizo chukulia Cuba.
Big drip, big eyes, big chains, maisha sevi ya mekwa full rap from the pain. If I want to begin to the top, to the end, kwa wale wana numbe ni stop, ni washenzi. Look how we do, sinona naifanya kwa happy ya bidabidu. Michongwe nani dondo care kana tokea juu, ukisikia squeezy na pesa, yeah that's fucking true.
Timeless flows like I'm OBO, 104 gang swags kama OVO. Pull up on your beats like it's mine, hodi hodi. Dane kibanda chisim na mpige sogi dogi. Hawa rappers wana chana wana malani, vipaji oja vificha na bado havionekani. Kupima level zetu ni tofauti zifanani, mini king wakulani, sasijua wenzangu nani.
Left yangu iku private like manina, kila kitu mean nacho kitu gansina. Pima, iwe vocal vina, sulize kuswa toto wapo nyonyo Serafina. Kongo toto wa kikendo anabifu, mara mejipanga kama Miko. Mambo sija kuchuja sio issue, kama Playboy F9, yeah kila kitu.
Make a way as you sing a convoy, finna put up in your party like a top boy. Class-ish flashlights, all eyes on sight, Bates on my way, swinging like a top dog. Shindana peke yako atamtani kwako hautambuliki. Kiki, kiki, bora hali ya hewa utatabiri, sisi hatutabiriki.
Kila wakati siku ni party, tukizi watoto ni Afrikasti na mnipati. Ukisnichi kwenye gene kwa mtu kati, tukizi nenda kama mirror ni check msafi.
Yeah, ni ule wakati wa mitikasi, kila kitu ni presidential kisi mkazi. Kila wakati mipila pasi, na kila shuka likishuka uwa ni mkasi.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awa wezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo.
Call that Uber XL, mana toto wapo tisa, awa wezi wakatosha kwenye nomo. Kuna Patricia, Kisha, Priska, Lisa, wengine wana mebuka na momo.